Kulezi insuku siphezulu isibalo somama abasebenzayo. Ku 44% wenani lemsebenzi ebanjwa ngabesifazane emsebenzini. Ngabesifazane sinokwenzeka bangabe ngomama bonke kodwa iningi labo bayibo. Futhi abalesifazane sebelwe kakhulu ukukhulisela lo percent. Kunzima ukuba ngumama osebenzayo uphinde nakekele ikhaya. Ngenxa abanye bezoma ekutheni nakho ukuba ngumama ohlele ekhaya kunzima isibili. Manje simkuphi ngalesi sihloko siyifocus on the family. Sizobeka ukubuka kwethu ngokwephuzu likamama osebenzayo nomama ohlala ekhaya. Hlala nathi ohlelweni ezomndeni. Ngiphinde ngibingelele ezomndeni. Uhlelo lokulethezeluleka eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola ukunxusa kumama ozizwa udinga ugqugquzelo esimweni akuso. Ubuze wathi lo mama. Nina alukhuthaze ngomama abaqashwe ngaphandle kwekhaya, abangasebenze ekhaya. Ngiyazi ukuthi i-focus on the family iziphi isikhathi ukugqugquzela omama abahlala ekhaya eqhazeni labo. Kodwa ngiyasibuza, kazi ninalo na usizo kulaba bethu okubiza betshathe ikhwama njalo ekuseni beyemsebenzini ukuze iy'ndleko zekhaya ifezeke. Kungumbuzo omuhle nongaphendulwa zinhlaningi. Okokuqala, sisebenza kanzima ukugqugquzela omama abahlala ekhaya ngoba umoya wesikhathi uyabadicilela phansi. Ngamaqhinga amaningi nangezinye izimo okushiwo ngqo ezokusakaza, isakhiwo sezemfundo, inkampani neshubasheki elolu abesifazane zehlisa isithunzi labomama. Zibenze bazizwe bengelutho ngenxa yokuthi nje bakhetha ukuyinikela ey'nganeni zabo. Sikholwa ukuthi sibiziwe ukuma esikhaleni senze esingakwenza ukumelana nalo mqondo odilizayo. Okwesibili, sikubuka lokhu njengeqhaza limqoka ngoba sikholwa ukuthi omama abahlala ekhaya ney'ngane baneqhaza limqoka kakhulu ekwakhweni kwesizwe sonkana. Ucwaningo lweqophelo eliphezulu lwe-social science lukhombisa ukuthi iy'ngane ey'ncane zivamise ukuthwala kanzima uma zehlukaniswe nomama bazo zabekwe enkulisa amahora amade njalo ngesonto ngalinye. Iy'ngane nabantwana nabasethe klwi bayabadinga omama babo ukuze ihlabele phambili ziphile nasemzweni yenhliziyo. Kahlehle isimo sedlule ngisho nakulokho. Ama-study aphakamisa ukuthi iy'ngane ey'sakhasa ey'chitha isikhathi sazo esikhulu enkulisa ziba nonya ziveza ukuhlulwa ukuzimisela uma sey'ngena esikoleni. Okwedlulele odokotela sebethola ukuthi izingane eziningi eziba senkulisa zisencane kakhulu zikhulelwa yi-hormone ye-stress kujikelezo lwegazi lazo. Ngalezi zathu kanye i-focus on the family imi ekutheni la khona kungakhona ukwenzeka abesifazane mabaqhakambise iy'ngane zabo kuqala bese i-career izisibili. Sesikushilo lokho siyaqonda ukuthi ayihlali zivuma njalo ukuba omama bahlala ekhaya ney'ngane zabo izimo. Sizolana kakhulu nomama okubaphoqa ukuba basebenze ze kulale kudliwe ekhaya. Babheke nomsebenzi omkhulu kakhulu oyintaba empilweni yabo futhi senza okusemandleni ukuma nabo sibakhuthaze indlela zonke esingenza ngazo. Asazi kahle isimo sakho kodwa uma kuwukuthi uney'ngane ey'sencane futhi usebenza ngoba uyikhethele nje sekungancela ujeqeze nxanye bese uqhakambisa isimo sengane yakho. Ngakolunye uhlangothi uma kuwukuthi iy'ngane zakho seyikhulile futhi ungene kwezokusebenza ngenhloso yokungeza imali engenayo kuze kubhekane ney'dingo emndenini, sithanda wazi ukuthi siyakhuthaza leso sinqumo. Umthandazo wethu kuba inkosi isebenzisa amava akho nemfundo yakho kuba neqhaza emsebenzini okunokuthi ube yisibono esigqamile sothando lukaKristu koza kwenu. Sicela ukukumemela ungena kuwebsayithi yethu la khona uzothola indathane yey'nsiza engesihloko nangey'hloko ey'ningi engalusizo kuwe nasemndeni wakho. Zibili iy'nsiza engithanda ukuba ngiy'balwe kuwe. The 60-Minute Mother, ongakuthatha ihora nje ukuyifunda kodwa ezokubusisa kakhulu ikukhuthaze ngamandla. Esibili yi-CD AMP3 ebizwa ukuthi Help for Busy Moms. Ibuka impilo yomama abahlele ekhaya, abazali abangabodwana nomama abasebenzayo. Kashana uRob noDiane Parson bembula umhlaba omusha kule ngxenye. Kuthinta inhliziyo okubhena nomama kulezi insuku. Ngena ku-safamily.co.za ukufaka i-order lakho. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo. Sesihlabelisa phambili umndeni wakho.